Yeah. That is part of life. Yeah, yeah. Bella Felix Sasa's Love. It's Masia Swan Records. It's Vexation Care. 2017. Yeah. Death is part of life and life is part of death. Impili njalo mawukazi, no one can change his life. Impili chazwa ngamanzi, kaze chithwa namanzi. Kusasa lethu asikalazi, namhlanje sesiluza life. Death is part of life and life is part of death. Impili njalo mawukazi, no one can change his life. Impili chazwa ngamanzi, kaze chithwa namanzi. Kusasa lethu asikalazi, namhlanje sesiluza life. Jula ngezinto esadlula, ngikhumbula ngenkathi ugula. Kuba ngizange ngisathula, izinto ngazithatha kalula. Bheka manje ngiyakhumbula, ubusika buyafika buyadlula. Vele ngiyajula, kodwa kusekho kudlula ukuthula. Sometimes ngifisa nokufona, ngikhuphe ngathi usakhona. Mese bethu washona, kube ngathi ngizobona. My life became hard, my ex like a child, but stealing nebhadi, cause I fell in the mud. Manje ngidingoza ngidonsa, noma intambo zayiphonsa. Kodwa izinto zinzima, ngoba bathi ngislim. I'm still stuck in the past, I've been stuck in the dark. Zuma with red eyes, it's blue and it dust. Memories will never die, bheka manje uphila mina. And enemies will never lie, bonke bathi sengilesidina. Bazi ngifila kanjani, lento bayithatha easy. Sengibhala itrack yokugcina, now I hope you rest in peace. Death is part of life and life is part of death. Impili njalo mawukazi, no one can change his life. Impili chazwa ngamanzi, kaze chithwa namanzi. Kusasa lethu asikalazi, namhlanje sesiluza life. Death is part of life and life is part of death. Impili njalo mawukazi, no one can change his life. Impili chazwa ngamanzi, kaze chithwa namanzi. Kusasa lethu asikalazi, namhlanje sesiluza life. Yeah. Death is part of life. It's Masia Swear Records once again. 2017. Stay blessed. Cat is on the beats. What's in